Bwina aliwo, alagante misange je kusa kubia insu wabili mmusambu joka jejiri mkochi obusubu zikumugate buwa misango kasambu mmusambu jejiri mkochi eno chole kakawefuwe wakachiko akata uluze nkayane ze kusa kubia insu wa aka Insurance Appeals and Complaints Tribunal okuzigo njola mwangu Omulamuzi Thomas Ochaya Ojele Rubanga owekiwayi kya kkooti enkulu ekiwulira egy'obusuubuzi ategeeza nti emisango gino egyekuusa ku jinsuwa gibalirirwamu obuwumbi bwa siringi 9.8 ku mugatte gwa buwumbi 136 ezibalirirwa mu misango gyonna egiri mu kkooti eno ey'obusuubuzi Omulamuzi Ochaya ategeeza nti gino gizingiramu egya yinsuwa ya motoka egy'ebyokuzimba obulagajjavu n'ebirala abyogeredde mu nsinkano y'omulundi ogw'omukaaga eyabassenkulu b'ebitongole bya yinsuwa Kuserena Hotel mu Kampala. Ya kulida kitongole ekirungamya emirimu gya insuwa mu ggwanga ki Insurance Regulatory Authority Haji Ibrahim Lubega Kadunabbi akalatidde kampuni za insuwa okwettanira enkola ey'okuteesa giyite kitawuluzi mu kugonjoola emisango.
Enkola ey'okutabagana oba ey'okukkaanya nga tugenze mu makooti y'enkola esingwa okubeera ennungi okubeera twagala okumaliriza ensonga zaffe. Kino kikulu nnyo kubanga abantu bano ababiri ababeera balina obutakkaanya wabeera waliwo ensonga enkulu eyabaleeta okukwatagana. Ensonga eyo gye tuba tutwala ng'enkulu tetutwala nti nno gundi nze ndi w'amaanyi oba gundi w'amaanyi oba gundi talina maanyi naye ekisinga obukulu kiki ekyatuleetwa okukwatagana.